kakiko k'ebyokulonda ak'eggwanga. Kalabudde abagenda okulondoola okulonda okunaabaawo ku lwokuna luno obuteetantala kukontana n'amateeka agabalungamya. Olwalira akakiiko k'ebyokulonda ne poliisi basisinkanye abagenda okulondoola okulonda mu Uganda, omuli aba wano mu Uganda wamu n'aba East African Community, ab'emikago okuli Komesa, IGAD wamu ne African Union ne European Union, ne babakuutira okutambulira ku mateeka g'ensi yonna agabalambika. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama bana bawulidde nti omulimu gwabwe gwa kwetegereza ebikolebwa n'oluvannyuma bawandiika alipoota mu nnaku 16, wabula nti tebakkirizibwa kwogera na bannamawulire.
Era tubalabudde ne tubagamba nti okubeera obuzaava omulimu gw'okulaba biki ebigenda mu maaso, teri kwogera eri bamawulire, teri kugenda ku police station n'otandika okugamba kino mukikolebwe muti, n'otandika okulagira abali police station, ate tolina ogamba oba n'ogamba nti mbadde ndowooza bwenti. Bagamba omulimu gwo genda ku police station olabe biki ebiriwo oluvannyuma. Teka liga nga emyezi mukaga tegina gwawo ng'okulonda kuwedde, olina okufulumya report eri akakiiko k'ebyokulonda ng'ogitegeeza nti ng'obategeeza biki byewalaba.
Akakiiko k'ebyokulonda era kabasabye bakozesa obukugu bwe balina mu kulondoola okulonda so si kweyingiza mu byakulonda.
Mutusanga nti omuzaava yeeyisa mu ngeri etakukwatagana n'amateeka etagona n'amateeka, tusobola okusazaamu observation ye, tusobola okugisazaamu kusinziira mu mateeka, naye kitwanditaaza okutuuka yeeyo. Tusuubira nti kubanga kati nga bw'olabye abasinga obungi abazze mu observation naddala okuva mu ebweru wa Uganda bantu b'ekitiibwa nnyo, ate bantu bamanyirivu mulimu nga bwe ngambye African Union Observer Mission ekulembeddwa eyali president wa Nigeria, mulimu Deputy Speaker wa Zambia. Nolwekyo tusuubira nti
bannamawulire nabo akakiiko kazzeemu okubalabula nti tebeetantala ne balangirira ebivudde mu kulonda okuggyako nga bibaweereddwa akakiiko k'ebyokulonda kennyini.
Naye mukutwalira wamu tusaba nti waweme kubaawo okukoobagana oba nabo ebitongole by'okwerinda nti ani akuwadde obuyinza obw'okufulumya ebivudde mu kulonda. Kakiringa ng'eri oli omwami oba abaami aba enfano eyakola omukutu nga bagamba nti bw'oyagala okumanya ebiki ebikukwatako ng'omulonzi jangu ku mukutu. Ekyo kimenya mateeka. Akakiiko k'ebyokulonda kitalina obuvunaanyizibwa mu ssemateeka okufulumya biki ebivudde mu kulonda.